yo afunde mapenzi ndo haya. Yaneza fanya mwisho kaja kupagawa. Kumbe kwa na nchola haya. Nindekeza mwisho kwa gabi baya. Tulimepotea mbele sio. Kitani mashika jua na nchika man. Mwili umekongolo karifupa tu. Ndo ilo baikia. Kama kuna kosa mama nisame. Turudiane. Ludi basi po. Maisha ya nele. Kie nogo paga umizwa. Mwenzio mawaza na utatiza. Natulia nzaka. Panana. Kawa ulikana kutangaza. Najua kuchuna unaweza. Kila na shanga umekubali kuna. Baby, give me last chance. Oh. Baby, give me last chance. Baby, give me last chance. Ataka maumebadili wana so kwacha kwa ndowo na mana. Okay, but it says I don't know who they phone. Did you find it so nicky for when you know? What do you think, Shana? You don't want someone to know, man. You can figure out your mood and wanna get up. Online, you can know now, not talk. You have anything you can do, many joker. I tell you about the silly girl and who calls her. Let them up and see the communication. Put on the music. Tulimepotea mbele sio. Kitani mashika jua na nchika mani.